Yeah. Let me trap the mic and kill these motherfuckers. Yeah, I'm not, don't give a fuck, nigga. Nina motherfucker, ni le kaki dope le rap. Nina motherfucker, ni ze kaka na semba twin. Nina ni snoke sela nje, nge milomo. Kuba kwezi mic, fana keti nuki mlomo. Ni perfume ni milomo, mimbi koti ninda nchalela. Kuba neza, 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 neza. Neza nilbo ni klacha motherfucker li amba. Kuba magna fucker, nina motherfucker wreck. Ninga tlane ntheta kakhulu ingathi ningalenzi xesha lokuba nibo on TV niyaboniswa. Motherfucker ndinxelela ukuba hlalani phantsi nibukele unoradekisa enenzela irap. This rap music fana kithi idinga imanga. Ndihamba ngenyipace fana kithi ndenza izimanga. Ethisa abantwana bam okwenyuka edini blomov. Kuba kaloko mna ndiyenye motherfucker. Fika ndiyaqaqa ndiyaqaqisa neentwana ndizitshayisa itek ndibe ndithi ndiyazibulala. Zona ziyabaseleka ndimrhasi sfatak. Mna motherfucker ndibaseleka ngumphantsi. Ifa ingomphantsi yimali. Ifa yomali yemike. Yes fana kithi khawufak ibit ndiphinde ndibaboniswe yenziwa njani. Kuba le wenye mfana kithi baleke gazeli. Andiyo la kaka yasematopin. Kodwa ungathethi kaka namndigunqulele topin. Yo shit yo motherfucker yo muren. Iza apha kum ndizokubonisa irap. Mamele rap yive rap kwethini. Nxa ndikubethela ngezinye flow. Mfana kithi ezi over. Over and over motherfucker ndise over. Noba bangathini soze bambulala ukleva. Ndibhojoka kwedini ngathi ndiyintsara. Noba ungathini soze ndikwenzela ikaka. Mna kule rap mfana kithi ndithi mamele. Wena motherfucker unendlebe zikanokwatsha. Ndithi kuwe nasindlela ungayihamba. Kodwa uzugqala ukuba lena iye kufeni. Bafile ndibabulele nditsho ndibatshabalalisile. Kuba kaloku bagqala ukuba ndingugod. Bathi luminathi yam fani iyandibhatala. Of course motherfucker nangoku ndiyatshaya. I'm living the life that I want to live man. Ukuba ndirich man nawe uyaqala. Fike kitchen yamfana kithi kugcwele nditsho kwedini izikhaxa zemali. On my bed phantsi kombhedo mfana kithi ndibhatyele igani. Ifight phantsi kwepepere is nice. Gcwala motherfucker ndisabethe freestyle bendisahomisha. Gcwele motherfucker. Le beat ayifuna uphela. Ya qaphela ndiyapheka. Uva ngevumbu kuba yo beef. Beef motherfucker they be talking shit. Let them talk shit kuba ndiboyiki. Noba bangathini mfana bandoyikisi. Ndimomli kunabo bayagwala. Ndiba scary nxani babi mic ndiba heavy. Motherfuckers ndiyandiphakamisa cause I'm heavy. Heavy no no too light and heavy. Endwana zilight mfana kithi they can have. They are fun on the mic. Kodwa ze bagcwala ukuba igintalisikangaka. Angibambi mic fana kithi ndiyaphambana. Ndiqeqa ndiqeqise ntwana ngifana kithi ngetek. Ndiyazitekha njengebhola ndiyazikhaba. Kuba kaloku mna ndingumthakathi. Ngena mfana kithi sendibetha ngevungqela. Wena mfana kithi awukwazi noflexa. Flexa sibhanqa uyekele le rap. Yekela abadala bakwenzele kule rap. Bakubonise le rap ukuba yeyabantwana. Thina motherfucker pha kwi-Emirates sitshistwana. Wena motherfucker pha kokwenu nityikaka. Loo nto motherfucker niyayithetha ikaka. Ningabafasi on Facebook na live on Facebook na live on face. Andiziyeke zikaka. Andiziyeke zikaka zisibhanqa. Andiziyeke zikaka. Andiziyeke zikaka zisibhanqa.